hei tikaro ake I te taringa. E whai ake nei ko ngā pūrongo kōrero o te wā.
Mauri ora e ngā iwi e whakarungo mai nā ki e nei ko hinga kōrero o te waiariki o te moana a toi mā wātea ko kahi Stevens tēnei. He whakaaetanga hei whakamāma ke I ngā ara mō te hunga whaikaha kua waihanga hia tētahi tautoko mō te hapori o Opotsiki. Kia ora. Kua waitohua tētahi kirimana I wāenga I te kaunihera ārohe o whakatāne me whakatāne Accessible and Inclusive Trust ara wai. Kia haumaru ai, kia ngāwari ai a whakatāne mō te hunga whaikaha. Ko te kirimana I waitohua, he whakahau I te kaunihera ki te waihanga I tētahi kaupapahere whakawhāiti me te kanorau. Ka mutu ka ārahi anō te kirimana nei I te kaunihera o whakatāne ki te whakawhiti kōrero me te hunga whaikaha kia hāre tahi ai ngā whakahāre I whakatāne arā ngā whakahāre ngā whakatakotorā nei mō te hunga whaikaha. I te hui a te komiti noho tahi a te kaunihera I te tūrei I whakatakotoria e te rōpū wai te tahiri puata hai awhi I te kaunihera ki ētahi o ngā whakahāre e māma ai te hāre o te hunga whaikaha. Hei tā te rīpoata, ahakoa arā no atu e tahi rōpū āwhina I te hunga whaikaha I te rohe nei. Ko te mea hirahira o te rōpū wai, ko ngā tāngata tonu he tāngata whaikaha, kua noho rā nei me tētahi momo hauātanga. Ka mutu ka tōtika tonu ngā āwhina ā whaikaha nei mai te rōpū ki te kaunihera o whakatāne. Kua waihanga hia e ko Collective I Opotsiki tētahi momo tautoko ki te hapori o Opotsiki ki te ārahi ngā tāngata me nā ka whairātau I ngā āwhina a te kāporaihana āwhina hunga whara. Ko te tokorua nā rāua te kaupapa I waihanga ko Candice Donna rāua ko Stevie Hunia. Ka mutu e taunaki ana a te kāporaihana āwhina hunga whara I tēnei ratonga ki te hapori. Hei tā Stevie Hunia kaimahi o ko Collective. Nā te kāporaihanga āwhina huna whara te hiahia ki te whakatū I tētahi ratonga hei āwhina I ngā tāngata ki te whai I ngā āwhina. Hei tā Hunia, ka āwhina te ratonga hou nei I ngā tāngata kāre I whakaahia ki ngā tautoko o te kāporaihana āwhina hunga whara, ka rerā nei te mōhio I ngā āwhina kai te ratonga āwhina e wāte ana ki ngā tāngata. Kātia kera I ngā iwi koinei anake ngā kohinga kōrero o te waiariki o te moana ātoi mā wātea ko kahi Stevens tēnei. Kia ora!